Nasi zinzi zawate saka Nawate yukata sea sisa Nasi zinzi zemate Kate saka
Nasi zinzi zawate saka
Nawate yukata sea sisa
Nawate yukata sea sisa
Yes.